Malawahan iskudaito na yar o kara. Mahan samaya sidas mala. Wah sidan o kale. Whoop! Maya suk tas umajedin. Wan samen kara. Wahan raba inan helo ayarti the gar. Runti wa amin senahay. Tani waxay noqon doontaa wax weyn. Qof walba wuu jeclaanayaa. Aawi ah! Ciyaarta weyn boga 7 akhriso lana soco sheekada. Ma tijaabin kartaa dheel yar sida Pepe? Tijaabi ciyaar yar inta uu socotid boga xiga.